This last dialogue is with a traditional healer. A traditional healer is called
Muganga.
Participate in the following conversation with the healer. I'll prompt you in English, and you'll hear an appropriate response after a pause. Greet the old man.
Shikamoo mzee.
Marahaba mwanangu. Una matatizo gani?
Tell him that your stomach hurts.
Naumwa tumbo.
Umeumwa na tumbo tangu lini?
Tell him you have had a stomachache for 2 days.
Nimeumwa tumbo kwa siku mbili.
Siku mbili, he? Nitakupa dawa ya kienyeji. Pika dawa na kunywa mara tatu kwa siku mpaka imalizike. Pia na kuonya. Usiangalie mwezi mpaka tumbo haliumi tena.
Say thank you and bid him farewell.
Asante. Kwa heri.
Karibu mwanangu. Karibu tena. Kwa heri.